That man you saw in the shop, he's Fan Shen.
You see once again.
The third of the three evils.
Twice is life. Nye mnamuomba note, si tunaomba mwisho mwema. Kusomi kwanja na vingine, amesha tupa mapema. Tunaswali alfajiri, tunaswali mpaka isha. Mfukoni mambo ya mejipa na tupagawi na misifa. Leo nimekasirika, umenikumbusha ile vita. Mambo ting-tang, wakiume squeeze wanalika. Sharao chima keke geto hakuwezi kukalika. Kwa kutoka umesha toka, wakuchoka umesha toso. Si tunasonga kakikosi na mizinga. Atuja saini kwa wadosi na tumjui singa. Bili sita ile kibosi, ile kitemi tinga. Na kichwani na master, rohoni na culture, fukoni na cash out. Haunitishi kenge kwanza akili nyingi chenge. Na life like two lists, stareni makojos. Kitaka kunivisit kama kino ni kojos. Mastermind junior, stamina senior, kaja juice. Kabla mama jatangulia, nshazijua chocho. Mezaliwa Kanyamala, nkakulia Moscow. Leo tupo kwenye map, tulipotoka loko. Na nyuma turudi, atusheki atubugi. Kiwa migo chevo, night kali devo. Bondeni watu wamefunjiwa, sio talipo lini. Ila ishawa tukijaliwa, ntawalipa mimi. Uchungwa mwezi kusikia, msio uswailini. Kama kusema ni haki, saa tunaogopa nini? Hover!
No one's gonna save you. The old monk's fast asleep. He won't wake up until this afternoon. I may not be the one to stop you, but somebody will very soon.